Mukama saba kukwata kugulu beko bye manya enebuza Omutima guyayana saba nkusemberere tunyumye Ninebibuzo bingi byenebuza Mukama sobola ntya okukwagala n'omutima gwange Kabaka nsobola ntya okukwagala n'amagezi gange Mukama nebuza sobola ntya okukwewa omutima n'amagezi gange nebikwesiga Nina bingi ebinsobako nenjagala nenunule Mazima nkozesa amagezi gange mu bingi okweyiyiza Naye weemaliranga binemye nebinyiza Kabaka weemaliranga binemye n'okwagalako nesikukola Naye nsaba bikome nkome kumunagiro go Mukama nsaba bikome nkome kuchambalo cho Wonye nyonta y'omutima gwange yokuyayana Chusa magezi gange Yesu nze nkwesige Kwetaga Mukama Kwetaga Kwetaga Mubulamu bwange nkusinze Kwetaga Mumutima gwange ne mumagezi gange Nkwetaga Nkwetaga Mukama Nkwetaga 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 Kabaka nze nkwetaga kugulu beko bye manya enebuza omutima guyayana saba nkusemberere tunyumye ninebibuzo bingi byenebuza Mukama sobola ntya okukwagala n'omutima gwange Kabaka nsobola ntya okukwagala n'amagezi gange Mukama nebuza sobola ntya okukwewa omutima n'amagezi gange nebikwesiga